Hard Rock Music Official.
Yeah, it's Roach MC. Somewhere in Africa.
Uyu umoyo wa menetina olelo. Uyu umoyo wa menetina olelo. Ni umoyo wa mene ukataika sunga utole. My friend,
uzisunge weka.
Moyo ni kamozi, my friend.
My brother and sister, never go for that fast life, eh. That fake life, eh. Ulibe kwezinga kupeleke. My sister, my sister, never sell your body because of that money,
money, money.
Because of that car, because of that car. Never, 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 yeah. My brother, never steal, never kill no man. Ulibe kwezinga kupeleke. Or you gotta dress house and pray. But you need that faith. Like Matthew 21, 21 to 22. You gotta believe in Jah. If you believe in yourself and you believe in Jah, you go see life at the end of the tunnel. Once every zankala bwino kuzawala. Oh, 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 oh,
yeah. Uyu umoyo wa menetina olelo. Uyu umoyo wa menetina olelo. Ni umoyo wa mene ukataika sunga utole.
Umoyo
wa mene ukataika sunga utole. Iwe usunge. My friend,
uzisunge weka.
Moyo ni kamozi, my friend.
Usaganiza iwe vozipaya. Andangu vintu vevute. Kwa tapansi pempela. Kaputo yako kwa mulungu. Never lash for things that can destroy your life. Yeah, be patient my brother. God's time is the best. Kozi mulungu alina pulani yake pa umoyo wako. Iwe yembekeza chabe na iwe iza balansa one day.
Uyu umoyo wa menetina olelo. Uyu umoyo wa menetina olelo. Ni umoyo wa mene ukataika sunga utole.
Umoyo
wa mene ukataika sunga utole. Moyo ni kamozi, my friend.
He life tayari is upon a spare party. Ufile walunti upon a care mukati. Otherwise, abakuru a medicine. For us to grow, let's accoshen him. Respectfully, we don't buy. Na oxygen ya mahala umfakai. Anopata loku kwa tafeko. No comparison, cause you can fall. Salant yourself, na bantu wa mano. Chalo chali sula na mano. Amino mafupam. Osa ibala. We live once otherwise balala. Family ni bad ball. Yoseba mankalako. Osa ibala. Ichi siso ni bali kwae. Aha.
Uyu umoyo wa menetina olelo. Uyu umoyo wa menetina olelo. Ni umoyo wa mene ukataika.